That's from beginning, Bamoroki. It is me and all I am asking, I am no amoke. You went there when I been a little more. Nask it was. Well, you grind a woman that night, you give me the Nadia. One in the gun, I had a leg of one. What are you there, Jenny? Etu ayira ka ka obi gira na ebe mmadụ niile nọ ịpụrụ nne gị n'anya fụmụ nne gị n'anya iwere nsogbu nya ọbụ na gị oge mba ya dịrị gị mma ịya na-eti egwu a na-aga wee ruo mgbe esi na ịmụ na-eti ọke akụkọ kerịta ya okpotokpo nwa nwa mụsịala ụwụ ya mma akụ eo cheta gị na-enwe ọdụ odogo kedu ebe okechukwu nọ a na na-asị chineke gọziere m nwa ka ọ na-aga n'iru ọya na-akpụ akụ na-agba gị a na-agba electric shock asị oke anọrị ebe a na-akara bido pati ọ chetara ya cheta ọ mụrụ ya ọchịa 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 debe chukwu gozie gozie gozie.